yande joni tori min ta sappo je studio kala ngo habaruji fulfulde no wantir hande ni sembe habaruji meden haltana ni hala fawar jondu ko non wono wada nyemey tiagal ko hala hore je leddi men Niger cuubaki gada ki endan den ne fawar jondu ko non dum deddina ki empaman ko dum wonani non ni fawar jondu ko non ni har filla ko darto internet do leddi Niger inyala de fu himbe galal kebra no wodiri don du himbe haali dum saabi na dum bi endu kondani metra ko momi jeddo majum yewter men pinna hande sido kala ngo haltana hala no kure domande to endang termite tintuma ko lati leydi Niger wonno jogi don en kulantere je ladde gondana majja kanduna ne ne wonno lohotobe gondo ngadde e majju no wanteri habaruji di andani min Suman Amadou won ko janganta on go fu en pudirtana ni hono CSC kam wonno fede leydi Niger hawjinde fille ko darto moddinol kanyo e fawar jondu ko nanni kokol habaruji kandun don wada hawrine mudum ononde lewru fevrier nanene ka lewru warde lewru ko be gatta hawrine mabbe be kalando kulanteji ko watto hon tobbe jeddi yerno faande docteur hon Kabirou Sani horejo nokkunde enda o halnir bandi min Nafisa Adam.
Au cours de la présente session,
der portal gal min kalan do golle de cuudi habaruji gadi der fi cuubaki lawol didabol gadaki nogay ego lewru fevrier hitandu didi nogay ego eden tawa do gan taykaki do ko wadi witti e labi di handi hoode gan nyanyal holle do fi golle kokkol habaru wakkati cuubaki wadi golleji gadaade gada no handi hilnare watte der kokkol habaruji di ko wawta waddi hakkillo ummiimo na ko bonnata jonde caka himbe menen gatta dane e horebe cuudi habaruji gatta hilnare sanne do fi cuubaki hakkilo e hokkugo habaruji gaddoji fitina na golle hirnyere de hana nido jomu no jukketi no labi seri a holliri
son tel que prévu par les textes.
Nani tiagal fawar jondu ko nani hono cuubaki ko wada no endan ko hala no woni sectori jahangal dabal horejo leddi men Niger waddi ko himbe do na galdo nyame hewbe no burto no ngada den ne kay ni hono no holla metorgal mudun em dum waddi ni fawar joni ila talaton ko dum fuddi subaka hande dum yaari yeso bandi min tarnan fuda Ahmed o yele wurto e darawi no e no wadira nani ko waddi ko min pirte fulfulde
nanga gudel tokka losa gungu wara gabbu gura do der hubere nyame cukabe ummatore burtake subaka o no bula tare lore do beddol mangul ummotongol harton endan nata sire nyame natirka gudel sogeji din endan no dari sengo cukabe ummatore du no dari sengo goto no jogi chabbi kaaje e kasuji ibe darudira lube e bitigaaji kewdi pirtay der bangeje de endan bangere soni si to dum wuli kenga banki gon de era no wodi handen curki hita kenga gen kanni neddo hollirta bangere bobiol riyad rekazama plateau e kwarakanu de era no wodi himbe no jahano garta kampaniji lildol cede e bitigaaji din ka en ni goni pirtay internet odu der hubere nyame sembe mum uitama
o wonno fawar joni Abdul Mumuni Ali Nyalli pirdo hono e lengal fulfulde yewterna biendo kono kibaruji di bandi mi tarna fude Ahmed itto der gallure nyame ko waddi e do fi wurtagol ko tukabe je gonno ngad der gallure de nonni har fila ko darto internet ko hono ma hal hala mun ni dum waddi do en gallu nyame fawar joni himbe galano kibrando wodir bi e joka kero leydi Niger fu no kuji gonka hebataake lay Rafika Attaher kanyum woni ko yey yewde himbe gallure de be kolli metorga ko be ji e majju
handen wobbe ko kebire ko nyame mu en fu internet o nawtorto den ko kebadum den ne raf internet o du no waddana be sadorna lumo tobe dubbe whatsapp gollirta minen gaddobe du bibbe deme eli ordum keccum min keban sadorna gam minen he lumo tobe ben min kebo dirta kabaru den ne golle amin de enden ni koyata
ça fait 2 jours
balde didini ko min gala habar duniya gam minen godi e min golditta fudo der fi nyaw coronavirus gu dal himbe fu gollata na wuro on gi'i internet ta jama balde didi hande denni golle gala idum mema jawdi leydi gonga Allah dum waddi sadarma sanne do golleji meden e
sunno travail
nous savons que le message
miden andi ko whatsapp odu e facebook kan himbe nawtorto no peccida habaruji habaruji gomdu no uppa himbe gada bonnere denne butol internet odu no wodi ko nafira gal dum wallira de
perturbation
nani fa filla ko narto wurtagol e bonandaji ko wada do gallude nyeme dum waddi ko fawarjo kenyande enda porkire dum woni kirtodo mawdo mo gallude nyeme do o wurtake gam batte o haldo television bawdo mo leedi Niger do noy mo gam ngada dum denne ne kadi o holli wiide jaati waddi himbe be ngadi juude do mudun en faandare jokkay toy gonga o hediri mamman sayibu isa wonu inde makko porkire o nani ko haldo telesal ko min koji min gaddi do
plusieurs personnes se sont
yimbe hewbe kawri der bangeji hubere nyame sigili nati no gadana himbe bononda no kubba hite no pusa are kawtade no bonnina wobbe mabbe du no bujja no pia himbe kulle gadade de fudu no gacce mawde no juktete dalila majjum wadi policibe e gendarmabe hauti dade e garde en burti no duro ko watta golle hirnyere de enda acci dum wadi himbe hewbe noddabe yamtina himbe be alama uppu de jama are de gada golle de enda gi'a himu no wodi du be gona no tefe be jitaka gina gam juude mabbe no tawe der bononda o endan nani habbidade mabbe dun ni woni joni ko min bawi wiude
nani hono soger hindu general momini burambe tedda changa noddo fane tamazor mawdo mo leddi men Niger wi ama kanko du konnan jungo de kamado makko o nangama net non du konna lat battir sanne hamma amadu mo wala edo lamu nene ne kaydu kondan ni yorno kibaruji RFI holliri be bi ko nangadu o tuma kana hono kanko jaati wono tuto hono sukabe je wombe no wada bonon le gallure nyemeedo fawara joni do enda gallu nyeme hono direction mawdo kawjido fil ko darto jandeji hakkundeji kanyum woni kandu kono noddangal yaade himbe gallure nyeme be bi sukabe je acca yaade jande fawada baltati juude hande alkamis o yaade jango aljumaari yaade ase o endan dundu kondan ni fa jonka altinere go lewr mars ko jande de fuddita e le kerol region enda mo nyeme fawara jondu kono har fila ko natu cuba kini ki wadi ki timmi den ne kaydu kono halama muhammad usman lati do filake do inde rdr cianji den ne kaydu kono kenyande kanko do wurtake o haali ciagal ko hala holla fa hande ni moy won ko hebi lamu en yar seni ton noni dum wadi ko kanko alhaji muhammad usman o haali do fi o wi o yardaaki cuba ki ko hala dum enda wana non dum wardi ko heba dum wana kan hala semveket non nano halaji makko ko min ko do tele sahel
lors de ces scrutins
der cubakiji di min gi'i no kuje kewde e der mu en guikale gada sanne misali region tawa agades sobirde region maradi e zender guikale dedu gadama no kuje kewde de redu leji ko delegeji amin gaddi kolli har ko darata ni cubakiji di enda no wadiri no holla ko minen kebi jama'are denne min jabata dum tabbintina limore no kuje de enda badu ni ko minen kebi min nawtorto ko labi lamu leji bi min jama dum wartira bolum limore no kuje de enda gonga on enda wurde
afin que justice soit faite
tiagal fa hande ni ko seni wurtini holli cuba ko wada jahanga didabal ko horojo leydi Niger fawara jondu konda ni dum waddi ko parti PNDS tareya lati neddo mun kanyu won ko indana hebi o enda Mohamed Bazoum kanyu e jama'aare mu kaydo hawrito parti o enda gam batte be ngada julde kebangal enda der ma jondu konda kanko Mohamed Bazoum o halde bibbe leydi Niger nani hala makko
les résultats provisoires publiés par la commission
kalol limore cuba kiji tewteru adangal leydi lawol didabol ko seni wadi dermu mi hebi woygu e jo e ko deki do hemre dade limore cuba kiji di undu no holla ko mi latake ardido leydi Niger keso weltare du mawne no handen to a dalila majjum mi do yottina yettore am yaade e himbe leydi Niger fu propagandaaji e cuba kiji gadaadi lewru december hitane dubi ujuna didi e lasso e lewru fevrier hitane ujuna didi e lasso e go'o der hakkilo fukkingo kolli ko leydi Niger e himbe mum no dowtani laabi maran laamu demokrasi dum holli du holnare de seni holli der ardangal e hawju cuba kiji di enda seni tittinkinake golli der dartinaako heedanay o na otu
hey banna nono nebi ko mi ama
hey bandirawo no himbe fay wadugo e manyaw kesugo na toyngo ay dun telsino ko himbe joddo wuro ustiranatugo der jama'are hakko dubalde de e hana wakkati fu himbe gidata
nonnino ido wodi gonga amma mineni yi gondoma alhaji yo fama diga loktorore mo hoyi inyaw gungu COVID-19 hani men jaha men ganamu barka ton den wuro makko
dume gida ha haddar aminata webo anni koni a halade woy mi him ya baade de corona wodi matno alhaji barka jam min ka hana e an kam mi wala yahude seyni munya he hana minta babbi be amin daltabe burto hakudu be nata baade den ko min kanjum burani kan
ko gonda e on welaka ko sedda ado wai wattugo horma yer makko nana na on ko manani lanyalma hibinama ko wayda battagoma higotra ema himbe ko annuda fu doggama gatta horma yer makko nana han min bumbo higoma imi doggima mi dalima lokaci nyawgu nonanta gamma jinjimmi dala batugo hanne alhaji buri igo yi eme hadde makko mene ilanyal makko higotra ema ko himbe ko ma anni fu burgo komi de lokaci aya
Aminata, minani halaji di kalan takan kuma mi yetti no hande ma daren nyaloma oy jatte raro demo na noddemo kan sembin in demo
basa fu wala do dunne mi fami umfu gan kulon nyaw gonden no gonda yeno ko jimmi ima kanjum men poda hakillo himbe gombe haddeme do nyaw gonde men nangana embe godi nyaw gungu COVID-19 me hakillo ilawol adadum gan hisude ko eme in nyaw gonde han lotugo juude men e katari lokaci fu i wottugo sumde e honnuko men e kuma men dal battago bannira e men senni on watata men nangana be der nyaw gonde
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kaljido cellal bibbe leydi Niger
yewtere meden pindol hande haltana hala hono nokku do maado to wite termite tintuma ko tawa funnaage leedi Niger nokku non dula tiido hono mawdo sanne no jiaade no kuje mawde de duniyaaru kawjina ni enda dum du kondan waddi ko faande kulle ko tawte to enda ni dabbaaji ladde din enda ko heewi majji fu wonno majja non den edi deena to enda fa modja dum wonno ko fawar jog gobrot leedi Niger non da hawtaade e wallito mudum Abdoulaye Harouna goto e wallitobe dum woni ONG nowe ko lati kan hawjina no kurne enda o waddi yewter kanko e tarnan Fudai Ahmed
le braconnage
lohagal irmun tati wona no wade do enden no wodi loho tobe tanu garobe loho ladde de enden be nangal lelli burdi be jara leede yasim be chonno no wodi du tokkirambe do enden jahlibi e kan endu lohoto lelli mawdi di enden lohagal mabbe galdu kandu buri bondi kan kangal buutata sembe birdi ladde di enden gada mabbe no wodi himbe chakantarare de enden be kan endu wakati warde wakati no nanga birdi ladde di enden amma ko mabbe wala sadorna mawdango seni kambe debe tawi lella mangago takko ladde do made de endam be accataana luhagu iri tati didu min gonmi den durwa acce der ladde de endam fufu fadde itane dubi ujunaji didi e lasbe go timmuna
zero braconnage
di labi joddin don gandur widom e fi bondo o
to save on nine dispositif de prison
golobe amin e min tawda do andan nino kedja wadude durugo andan golal mabbe galdu no donno yaha yesu gardi fore e woygu e tatu min godi do andan kokkabe are fu ko watta be bawo wadude domo ladde de andan mi adi du fa handen golle himbe cakantarare de andan andube no kuje de andan sanne gam wallirde golle de andan jaha yesu lotobe lamorde zender ka en du no ballirami no wodi der cakantarare darde enden gullidobe amingo emin adi be deni gii ko holnaaki gom se nodda kalanami min ummina himbe jahadaaro
to suite part qui se passe
dabare gidi gondon onon dawra gan gattum bibbe roben der durwo mongo
on fait des actions de développement
miden gaddana himbe cakantararde enden balla misali miden ade cukabe mabbe miden gattalo kolbe janga fundu be dari miden gadana dabaji mabbe tugal miden tufadu himbe be ga hisindebe raabu nyawuji undu nana bildum majji
la population a bien compris cette action
gada wujobe no loho no wodi sadar maji gon di gorudon den no kure de
c'était avec les pétroliers donc
compagnie basoji tafakaranzi der ladde de enda miden tawda sadorna hema amma miden don miden dar no min gada hauti dada e mabbe misali compagnie savana petroleum SNPC ko watta ladde de enda e ko tawa der mum furen golle mabbe dedu dabe goni ibe gada ka endu to waddan ladde de enda
cible je veux dire
et do do ko habru be fulfultili hande sembe assalamu alaikum balanto jamwaade